Nehemiah 11 verse 1. Izinduna zabantu zahlala eJerusalema, abantu abaseleyo benza inkatho kuyisa umunye abayishumi njalo kubahlala eJerusalema umuzi ongcwele nabayishaga lolunye kweminye imizi. Verse 2. Abantu babusisa bonke abantu ababezinikele ngenhliziyo yokuhlala eJerusalema. Verse 3. Nazi izinhloko zezwe ezazihlala eJerusalema, kepha emizini yakwaJuda bahlala emizini yabo, kwaba yilona lo efeni lakhe, abakwa-Israyeli, nabapriesti namaLevi, namanethini nabantwana bezinceku zikaSolomoni. Verse 4. EJerusalema kwahlala abantwana abathile bakwaJuda nabakwaBenjamini. Kubantwana bakwaJuda ngu-Athaya, ka-Uziya, kaZakhariya, ka-Amariya, kaShefathiya, kaMahalalele, wabantwana bakwaPheresi. Verse 5. NoMahaseya, kaBaruki, kaKhorihozi, kaHazaya, ka-Adaya, kaJoyaribi, kaZakhariya indodana yomShiloni. Verse 6. Onke amadodana kaPheresi ahlala eJerusalema ayengamadoda anamandla angamakhulu amane namashumi ayisithupha neshagalombili. Verse 7. Naba abantwana bakaBenjamini: uSalu, kaMeshulamu, kaJohedi, kaPhedaya, kaKholaya, kaMahaseya, kaItiyeli, kaJeshaya. Verse 8. Emva kwakhe ngoGabayi noSalayi bengamakhulu ayishagalolunye namashumi amabili ayishagalombili. Verse 9. UJoweli indodana kaZikiri wayengumbonisi. UJuda indodana kaHasenuwaye wayengowesibili emzini. Verse 10. KubaPriesti nguJedaya indodana kaJoyaribi noJakini. Verse 11. NoSeraya kaHilikiya, kaMeshulamu, kaSadoki, kaMerayoti, kaAhitubi, umphathi wendlu kaNkulunkulu. Verse 12. Nabafo ababewenza umsebenzi abangamakhulu ayishagalombili namashumi amabili nambili: noAdaya kaJerohamu, kaPhelaliya, kaAmisi, kaZakhariya, kaPashuri, kaMalikiya. Verse 13. Nabafo abo izinhloko zawoyise bengamakhulu amabili namashumi amane nambili: noAmashisayi, kaAzareli, kaAhizayi, kaMeshilemoti, kaImeri. Verse 14. Nabafowabo amaqhawa namandla beyikhulu namashumi amabili neshagalombili. Umbonisi wabo wayengumZabidiyeli indodana kaHagedolimi. Verse 15. KumLevi nguShemaya, kaHashubi, kaAzirikamu, kaHashabiya, kaBuni. Verse 16. NoShabethayi, noJozabati, bezinhloko zamaLevi babephethe umsebenzi wangaphandle wendlu kaNkulunkulu. Verse 17. NoMathaniya, kaMika, kaZabidi, kaAsafa, induna yomkhuleko wokubonga, noBakibukiya owesibili phakathi kwabafowabo, noAbida, kaShamua, kaGalali, kaJeduthuni. Verse 18. Onke amaLevi emzini ongcwele ayengamakhulu amabili namashumi ayishagalombili nane. Verse 19. Abalindisango Akubi noTalimoni nabafowabo ababelinda ngasemasangweni babeyikhulu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 20. AbakwaIsrayeli abaseleyo abaPriesti namaLevi babesemizini yonke yakwaJuda kwaba yilona lowo efeni lakhe. Verse 21. AmaNethina ahlale Ofeli, oSiha noGishipha babephezu kwamaNethina. Verse 22. Umboniso wamaLevi eJerusalema kwakungu-Uzi kaBani, kaHashabiya, kaMathaniya, kaMika, wamadodana ka-Asafa, abahlabelele ngumphathi womsebenzi wendlu kaNkulunkulu. Verse 23. Ngoba kwakukhona umyalo wenkosi ngabo nomthetho wabahlabeleli njengokufunekayo imihla ngemihla. Verse 24. UPhethahiya indodana kaMeshezabeli wabantwana bakaZera indodana kaJuda wayengasesandleni senkosi ezindabeni zonke zabantu. Verse 25. Emizaneni namasimayo kwahlala abanye abantwana bakaJuda eKiriyati Arabi nasemzaneni yalo, naseDiboni nasemzaneni yalo, naseJakabiseyeli nasemzaneni yalo. Verse 26. NaseJeshua naseMolada naseBeti Peleti. Verse 27. NaseAsari Shuwali naseBerisheba nasemzaneni yalo. Verse 28. NaseSigilaki naseMekona nasemzaneni yalo. Verse 29. NaseEnirimoni naseSora naseJarimuthi. Verse 30. NaseZanowa naseAdulamu nasemizaneni yawo, naseLakishi inamasimu alo, naseAzeka nasemizaneni yalo, bamisa kusukela eBerisheba kuze kube sesigodini sikaHinomu. Verse 31. Abantwana bakaBenjamini bahlala kusukela eGeba kuze kube seMikimasi, naseAja naseBhetele nasemizaneni yalo. Verse 32. NaseAnathothi naseNubi naseAnaniya. Verse 33. NaseHasori naseRama naseGitayimi. Verse 34. NaseHadidi naseSeboyimi naseNebalati. Verse 35. NaseLodi naseOno isigodi sababazi. Verse 36. KumaLevi zigaba zakwaJuda zahlanganiswa noBenjamini.